la mina gañana y escolue. Au pe la mina gañana y escolue. Pe la mina gansazi y silu. Au pe la mina gansazi y silu. Maze uti alabi uchuzi. Maze uti alabi uchuzi. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Umase uthi I love you. Masa uti aladu uchuti. Opela mina gansazi isilu. Opela mina ganyanga yeskolwe. Au pe la mina ganyanga yeskolwe. Pe la mina gansazi isilu. Au pe la mina gansazi isilu. Maze uti I love you uchuti. Masa uti I love you uchuti. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Oh, ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu. Umase uthi I love you uchuti. Masa uti I love you uchuti. Opela mina gansazi isilu. Opela mina ganyanga yeskolwe. Ngicela uthi uyangithanda ngesizulu.